asaweere sappo e joyi lewru mai hitande 2021 sakiraaɓe heɗotoɓe studio tamani on e bisimilla heɗade kabaruji kartanaɗe sukaɓe jokkolɓe ɗi Ousmane Niali Boule e Oumar Waygalo gonni on ɗo baro bisimilla
mbiɗa selli basu foɗa ñaali
guru wagara Allah holle e mo wuuri
amin ya rabbi yo en juuli kewɗe mayre tawe en ɓeydi ɓe gana ɓoytiɓe
amin ya rabbi
wona sunu baji e kafaraji ɓeydire nan allimana ko sembe kabaruji ɗi anni Niali Boule wattu joni e jaran fa nokku noddirteɗo bafula be nokku mabɓe mo noddirta mayna sukaɓe ɓe mbiɓe keeɓi toon keɓe mabɓe ɗe le julde iidi nde caggal muɗum bama ar ko ɗum bortina le ngallure bamako nde ko hewɓe kolli metti muɗum en garen timminiren birki sembe calɗi
fa handen do imadaraji juldandu nde do maynatu ɗon cercle bafula be yon sukaɓe collectivité wonko keeɓi toon seeɗa
ɗum won sukaɓe kofoɓe wonɓe toonɓe fa jottiyoɗa ñohoɓe wonɓe toonɓe fo collectivité keeɓili hen gueɗu muɗum e Niali Boule
e fu e tawede yogaɓe kay collectivité saabe ñaw COVID-19 o ɗum ɓuyti keɓal muɓen hitande hikka nde anni koɓe mbi keƴaɗo meɗen gonɗo toon
hikka kay min keeɓi toono aɗa wara balɗi tati hande minen gondi golle o min gottali fondude ɗum no duuɓi ƴaɓɓiɗi ɗi min mbawide jaati min beltiki guilla balɗe ɗiɗi min ɗanata ko jaati hikka newnayi kam min kay sanne batte kabaru ñaw o
eyyi joni en kalan haala bama ara ko watta lewru fo bama ara ɓe noddire bama ara spécial julde ɗum bantinama
ɓe kollitide mairie commune tatoɓoɗo bama koɗo kañum ɓeydi coggu nokku mabɓe nangata ɗum nokku noddirteɗe place 50 Ñali
non jaati baruli communiqué goto mo gaɗo communiɓe golle muɗum gaɗi ɓe collectivité mairie o wi hokkiranɓe nokku o ndu lewru millioji ɗiɗi e ujunaji temedere e nogay ɗum saabide ɓe bantini ɗum
ko ɗum bantina ko hewɓe wonɓe ɗo bamako ɗo kay kollitide beltakili hen sanne keɗɗen ɗon suka bamakoɓe ko cifido hen do faccitago Ali Cissé
min kam yiɗa e fewi ko ɗum bantako saabi eɗum yewtina homo fo min ka ko ɗum banta ko metti kan sanne saabi mi heɓa yaade bama ar keñe min keddike cuuɗi mi jaltayi bama ar ka wona fayi hunde juuɗe amin bantugol makko wala fu ko waɗi kam min ka miɗo yinno yaade fijoyde ko ɗum bantako latike juuɗa hono mayde neɗɗo ɓattiɗo kam kannami
baru honno gelle kewɗele leydi meɗen ndi projet diidi tagol leydi ndi ɗum lamorɗe ɗe sukaɓe heɓi kolliti metti muɓen gundam du ana hen ono gonɗo e région Tumbutu
ɓeɗo sukaɓe tippitigui jababu cakkitiɗi yaltude le bawto ko hollita wiyede ɓe gaɗaka e région ko wattu joni ɓe mbiyaɓe kaja latade région ɗum noddire région des lacs
hollitinde metti mabɓe dow muɗum waɗi ɓe gaɗi majireji ɗiɗi neddiɗi jeunesse o nokku holliti wiide cercle gundam o an hani latade e région e keɗoɗen kanko laamiɗo sukaɓe jokkolɓe ɗon conseil local jeune gundam ko wi do faccitago Mamadou Samaseko
gundam ele
gundam woni cercle ɗiɗo bo caggal bafula be guilla hitande 1893 minen ɓuuri région ngaji yogaji leydi malindi ɗo imadara momin gondi wadde yalla gundam na laato région arrondissement heeɗiɗi ɗumno laato cercle minen jogui dalilaji e ley gendi ɗi yimɓele na yeeli gollude gonɗa e muɗum so guyama o ana jogui sugula yirwere leydi malindi eɓe hani waltinde gundam latade région
e jaran joni yewtere meɗen mini magga 11 mai si wiyama baro heɗe miccitotoɗa
ɗumwoni kanko noddirteɗo Bob Marley ndo mbo ɗali adduna
eyyi noon jaadi neɗɗam a wo fayi dow kabaru muɗum hande en kalan haala reggue heɗum woni reggue heɗum ɗum waddani e sukaɓe jokolɓe jaade hono e jirata reggue fa ɓeydore ɗen famma keɗɗen Ali Cissé e Mamadou Samaseko
reggae e jimi mbawɗe yewtinde yimɓelle gonduɓe tiɗɗalaji kamɓe jaati holliti wiide ɗum ja rastafaris ɓe kolliti wiide eɓe tampi ɗo e jimi ƴuɗile fina tawa afrique
fay so reggae o ana moƴƴani yonki ɓiɓɓe adama honno holliti kanko baba diara lelɗo ras babina gonɗo e fedde rasta en mali yogaɓe kay pamata jaati haalaji jimoɓe ɓe woɓɓe kay holliti jiiɗa jaati oɗo sifa gaaci keɗɗana yogaɓe e jokloɓe ɓe
min kam mi heɗatako reggae gam mine heɗo hip hop kan e dance hall miɗo heɗo hip hop kan e jimi gangstar en so wona ɗum kam mi yiɗa reggae o minka rap leɗe tubakoɓe tan jimmi gonga miɗo heɗo wakkati reggae gam mi famata hen fayi mum
ras babna ne jaɓanayi fe koɓe haali ko
mi salli ɗe jimi alpha blondi gonɗiɗo politique yimɓeɓe hellente ɓe dokke laamu o ɓe kellenteɗo ɓe jippine iwde laamu o o waɗi iɗo jimi faw holla kutteje gonɗe wadde golle politique ɗum tiiɗa faameɗe reggae o ana e ɗemɗe fuu hande
tawane yogaɓe sendata fe ko woni reggae maker e kañi rasaman kanko momi jiwtidata o holtiwide ɗeɗo kulleɗ ɗiɗɗe gana gotum
rasta o ka no yimbe famiri tanno wa yimbele jibe wadde dun hono e dina rege e jimi jinganoji rasta ana wawi latade rege maker nga rege maker ka wawa latade kayin rasta
lulido rege maker walda fi e bamago podde bonde dum ko godi ni kanko ras babina o
ganja wawa latade modde bawdo ittude yimbe do hakkilaji mu wotto no jukkoje fu nana pametede fewre makko faile leede chama yiki hande to wana ko jukka sabe rasta yambe holiti wiide ungol parfum o ana wurna ganja o do yo parfum na wawi tawede won yimbe yugabe jillobe kuliji goddi e ganja bawdo wajude e mabbe titalaji goddi
mitine wiide regi wana wondi majjudu sede sede bangal sifaji gaati goddi de jokkobe buri fu fiide wakar joodo
en jaran joni kabaru jahar challe Champion National League e match ngaji di keba kana fiede nyaloma sappo didi ba sappo e tatabe sappo e naybo piama leyontere jabbene de jabuji sedo bor joginida en
Ousmane Niali Bouli jababuji di anni dum won soni gawo kanye nyenade kuli koro ngaddi ton e LC Badou Hawi Kass de Sévaré DAE 11 créateur et Black Star ngaddi 0-0
nyaloma sappo e njoybo du landama le chakide yontere de jango wattu 16:30 IES kita fidan e AS Douanto kitato IES buguni fida ya as police li on wattu goto kasivare kanyundu bisma real de bamok sen jari tiagal leydi meden di championnat ngaji europe 2020-2021 in jotteke wala dali na de gor
to di kadato do en biya wattu joni do wonde gusu to dum won championnat ngaji joy mo di ka nay di fu wattu juno champion andama ton so wana espay tan du fu do way latal de o do nokko fa keden famtar keden momodou salasi
balde di fadde timode serie a to italy tun honani Inter de Milan latique champion hitande 2020-2021 tiagal basal Manchester United fewde Leicester City talatare jabbiende Manchester City mo Riyad Mahrez woni latibe champion Angleterre hikka badde didi fadde Premier League timma fadde Ligue 1 timma Lille na hasindini tobe tati yalla latade champion Ligue de France dubi dina jukundiri kaade ngalda e les Bundesliga cilol jenabul jukundirdi chapantati gobo le tariki Bayern Munich latike champion Allemagne nyande asagar jabbidende balde didi fadde chakete mudu bangal liga wala ko bilti tafun Atletico Madrid na ardiri tobbe chapande jetti jangudun indi hani bisumude Osasuna fadde mabbe yade yontere warorende to Valladolid Real yahantu Atletico Bilbao jangu fadde mabbe bisumude Villarreal takte yontere warorende FC Barcelona bisiman Celta Vigo jangu nyande alam warorende ibkani fiwde to Everton andan wiide no Atletico Madrid wurdi wakat jun o yamabe ardo liga hikka
baro mi min acirani ka baro je hande de
non jatti non birete non so boggu weli tan dum yoni bilede Ousmane Niali Bouli suka be do be mbayi tade le malifa e mangal mudum jooti be fadi be jafi en ko yotere meden no dirtel tous o grain ko gadden fa mobti be ngara hettinade dum